telling me this, telling me that, saying that you won't ever have to think twice. Ukipata nafasi upotezi wakati. You're saying that you won't fall back, no way. All you need to show me is just one day. Ukipata nafasi hivyo ushakuwa chali. Just as in tuna vibe, you know that's alright. I know you know we made it through so many nights. Na hiyo time minapofika, you know you're the one. Mini taita itika nikufikie, bado unirudie. Mpenzi ni ya bure, utaachwa usisinzie. Take it nice and slow, don't get lost, oh no. Kwa mwendo wa kasi nipe nafasi, nikuoneshe mapenzi wa kasi. Niko na penzi wa kasi, na mwendo wa kasi. Nipe nafasi, nikuoneshe mapenzi wa kasi. Niko na penzi wa kasi, na kinachonichanganya ni nini yeye ufanya ngana. Ni bado ng'ang'ana, nisiko ready kusema kwa heri, na kinachonichanganya ni nini. Shema benzi wakaisi, nikona benzi wakaisi.